Ngiyabonga mnakethu Neville. Sanibonani ekuseni bangani. Kumnanzi kuba lapha ethabanekele namuhla. Futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe kube ngithole umnakethu Neville ukuthi akhulume manje ekuseni. Ngitotama kusihlwa. Futhi bengibuka emuva ngaleso sikhathi esifundweni sasondlo sikolwa samanje ekuseni. Futhi kuyini inkosi ithanda sitowetama kuba nalesifundo sasondlo sikolwa. Manje sekungamaviki lamabili manje. Mayelana kusukela ngangena futhi bengisolo nginekwesaba njengoba nichonzile ukuthi ensimini impela ngiyakhathala impela futhi kube lukhuni ngisho ukuthi ngichubeke futhi ke ngibe sengingenela utophumula kancane futhi ngithethe cishe etinsuku letinsathu endasi edamini iWolf Creek endasi eKentucky lapho ngatalelwa khona ngicabange oh ngidiva ngikahle kakhulu manje ngikahle futhi ngabuya ekhaya futhi into yokuqala lencane yahlangabetana nami ebusweni kwaba yindzaba yahulumende nemthelo wenzuzo ngahamba ngabiyela phansi esisekelweni futhi ngako ngaconza ukuthi utothatha nje ngetulu kweliviki noma mabili ukuthi ngiphumule futhi inkonzo yami ilungiselela kwenta lushintsho manje futhi ngide imihlangano lehleliwe futhi nguleso sizathu ngitsite nje kubuya eceleni futhi ngacabanga futhi manje kulamaviki lambalwa lalandzelako ndawuthi kuphumula kuphumula lokuphelele bese ngilinza enkosini futhi labane ngibenu nine bantu ekhathi lapha lese babadzala lebe basolo banathi sonke lesikhathi uyakhumbula ukuthi yini inkosi lekushito kithi yende sonke sikhathi loko leyathi into kwenda ngibulani ngesikhathi kusuka ekucaleni ngqobo ebandleni lapha ngaloko kusa lesabeka ngako litshe lalele ithabanekele kwendeka kanjani ukuthi yena kwabhalwa futhi kuhleli lapha etsheni ephepheni lekugcina leli bhayibheli lami ngaloko kusa loyo mbono lomkhulu wathi leli akusilo lithabanekele lakho ngathi likuphi lona nkosi futhi wangihlalisa ngaphandle phansi kwesibhakabhaka neliphimbo lefika futhi ngabuka ngase ngibona leto tiphambano letinsathu njenge ihlahla nesithelo sato kanjalo njalo neyathi ukuthi lo mbono uyini solo kwabhalwa sekuyiminyaka ngiphakamisa ngalolo lunye lusuku incwadi lenzala etulu laphaya ngifunza letinye tinto inkosi letishito yatisho ngaphambili letivele tifezekile mayelana naletinto tebantwana namayelana nekuthi lempi itophuma kanjani futhi tonke leto tinto tishayile nguleti letimbili kuphela tinto letisele kulesinye saleto tiprofeto letinkulu loko kuthi sekuthi timoto titawuba semgwacweni letilawulwa ngeremote tibukeka njengelicanza yona kuphela awuyishayeli itelawula yona lucobo futhi ke kutawuba khona wesifazane lomkhulu loto uvumbuka ngoba iAmerica sive sewesifazane futhi into wesifazane lomkhulu uto uvumbuka futhi abe ngumengameli noma into lenjengaleyo esivene futhi ke kutawube sekufika kushabalaliswa ngalokuphelele lesive sonke sitothanyelwa futhi loko ngikusho kungakendeki manje loko akusiyo inkosi lesho loko lolokunye nowesifazane ngiyo inkosi lekusho kodwa ngasho kungakendeki nga 1933 kuthi umhlaba uyohlangana nekushabalaliswa ngaphambi kwa 77 ngako bengisengakati ngaleso sikhathi kuthi bebanendlo lengawushabalalisa njengoba banako manje kodwa ngabona lesive sisekushabalalisweni lokuphelele tiphundi nje tetihlahla netinto kanjalo tisele ngako kusemgwacweni futhi nangabe tonke letinye tinto seyifezekile njengoba nje asho kuthi kutoba njalo futhi nje njengoba asho embhalweni lapha loko lakushoko nangabe Kristu wefika kwekucala utawufika nekwesibili futhi tonke letinto latisho ukuthi titofezeka futhi ngendlela lengibona ngayo lokho futhi ngekwathi ukuthi si inombolo yethu sekusele kancane ibidwe njengesive ngekwathi ukuthi libandla selitothatha luhlwitho lwalo kunyakatisa inhlitiyo yemshumayeli noma bazalwane kwathi ukuthi sikulolu suku nesikhathi lesiphila kuso kusikhathi lesikhulu ukuthi engcatonge le noma ngumuphi umuntu lake wasiphila emhlabeni kumanje lokho ukuthi ebandleni ngako ngifisa impela imikhuleko yenu futhi ke ngibonile lathabanekele futhi ngibonile ukuthi bebatoba nelukhetho kabusha nayo yonke into labandleni kwalamanye elibhodi nalokunjalo futhi libandla belidzinga umhlangano lomncane kutamatiswa kancane futhi benisolo nilungile kimi futhi ningibusisa futhi ngekuba kwami lapha kubonakala kwangathi kube sibusiso kini futhi ngiqinisekile ukuthi kuba nani kube sibusiso kini futhi benihlala njalo nikwemukela lokho lengikushito ukuthi kuliciniso njengoba ngikubonile engankulunkulu futhi ngiyakutusa lokho ngakho ke ngicale ekhathi futhi ke bengifanele ngithole futhi ngithole ukuqondisa libandla lethu emabhodini alo bese ke naselukhethweni nalokunjalo futhi ke ngicabange emva kwaloko ngihambile ngaya ngaphandle futhi ngathola kuphumula kancane ngaphambi kwekuthi ngibuyele emuva ensimini futhi kugcineni emkhathini wena manje akusiko kwebangaphandle kwaleli thabanekeli leli sifuna umhlangano naleli thabanekeli kude yonke into futhi lonke liphutha nato tonke into lebethi kubeka futhi mhlawumbe nemizwa lemincane kusuka kulomunye uye kulomunye labo ngito uthola wonke wonke wawo bese ngiyiletha ngqo buso nebuso ngako nangabe awufuni ukubhekana nako ngono usuke kulelive ngoba uta kutobhekana buso nebuso nako konke kwako njengoba besihlala senda lapha kulelithabanekele futhi konke kutoconziswa ngoba sibomnakethu nabodzathe wethu labe phule sidlo umtimba waKristu etafuleni letibusiso futhi akusilutho ngaphandle kwadeveli longenda noma yini ukuthi ibe liphutha futhi abange imizwa letsite noma adzabule noma lenyinto lenjengaleyo futhi ngithatha umnakethu nevili futhi sisuke endzaweni lenye siye kulenye futhi silethe bantu kubantu ndzawonye litele lithabanekele lelidzala libuye lime liciniswe futhi ngitinyawo talo utochubekela umbuso waNkulunkulu manje lesi ngusona sizathu ngishito lokhu kungoba kukuleli cembu lethu lelincane lapha manje ekuseni futhi manje ngidothatha likhefu ngiphumule futhi ngisheshe ngibuye masinyane ngangoba ngingakhona ngako ke ngilindzela kuhamba ngiye ensimini futhi kulesikhathi inkosi ithanda ngifuna kuthatha lokho lokuncane lesesikucokelele etimalini nalokunjalo kwami ngaphandle loluhlelo lwemishini yangaphandle futhi ngithole lithende lelisha netinto tekusebenta letinsha futhi ngicale ensimini hayi kuhamba lisondo ngelisondo kodwa kuhamba ngetethu tinkonzo manje kungesiko kungahloniphi kulabazalwane labangimemile loku kuhle kakhulu kodwa liningi lako uthola ukuthi ndingcungcuthela bathi utawuba lapho bese ke bonke bangani bakho bayangena bese ke kuba nawo wonke lo mgudugudu lomkhulu wemali ubese kugulula labo bantu ngisanza nje ukuthola lokho niyabona ngako loko akusiko kahle sifuna kuba nendzawo lapho singabaletha khona awudzingi ukuthi ulethe imali yakho wodwa nje wena lucobo futhi ukhonde inkosi niyabona na futhi ngako manje futhi inkonzo yami seyithethele ushintsho njengamanje niyakhumbula ngesikhathi bengivamise ukuthi ngibambe isandla semuntu bese nje ngima lapho nenkosi beyingitshela ukuthi bekuyini inkinga yabo yathi ngako ke utawubese kuyenteka ukuthi wathi imfihlo yenhlitiyo yebantu wonke wonke wenu niyathi ukuthi lokho kwenteka ngalokuphelele ngalendlela leyakusho ngayo manje lesi sinyathelo lesilandzelako lesiprofetiwe futhi sashiwo ngaphambili lesitoba khashane ngale kwanoma ngukuphi kwako niyabona futhi kukhona manje enguqukweni futhi nguleso sizathu sathane alwa nami ngemthelo wenzuzo etama kungitshela kulumende ukuthi ngikweneta umthelo kulolonke lipeni lengilithethe njengemfundisi kusukela eminyakeni lengamashumi lamabili nesikhombisa leyendlulile lengenile kulenkonzo akunjalo ngoba yendlule lapha ebandleni lapha ngiligonsa laleli bandla leli lokho kunjalo impela kubhalwe phansi lapha ngako ke nangabe ngiligonsa lelingumgcini mafa laleli bandla ngako ke akukho lutho emhlabeni ulumende akanalutho langalwenda ngako ababuthi libandla babuta mine njengoba ngingumgcini mafa welibandla futhi emagonsa lisayine liphepha lelikhona ngale ebhange lapho tonke imali tami esikhundleni sekuthi ngibe nenhlangano yelusito yami ngedwa ngiyendlulise ebandleni lami lapha ngoba ngekutendekela selivele liinhlangano yelusito na kanjani Futhi kwenda lokho kungisiza ngokuthi kungigcina ekutheni ngingabaleki kuleli bandla futhi ngilishiye futhi ngiqhubeke lengaphandle futhi ngingabi lutho lapha emva kokuba ngathembisa labantu ukuthi ndabobuya labandleni sikhathi ngesikhathi futhi ngibaside nguleso sizathu ngakugcina kukanjalo ngoba ngenda sethembiso kini nine bantu kungako ngihlala nako kungaleyo ndlela esikhundleni sekuba neyangamunye ngakho ke uma wenda lokho kukuphonsa enhlanganweni futhi ngiphambene ngalokugcilile nenhlangano ngakho ngithi akugcina ngalendlela nje lekungiyo etandleni kaNkulunkulu kude sikhone ukuchubekela umbuso kaNkulunkulu manje nyalo ekuseni sifuna ukudadisha leli vi lelidzala lelibusisiwe futhi sikholwe manje ngifuna ukuthi futhi ngibona umnakethu egani nalabanene labanye labangemagonzo abahleti lapha emva kokuba sesibe nemhlangano wemagonzo kulo lobunye busuku kuliciniso ngikwenda ebaleni embikwa wonke umuntu kuleli bandla ukuthi ngamunye wenu anesesiwo emagonza la lanconyiwe ningemagonza lakhethiwe futhi neligama lakho lisetincwadzini kulungile futhi manje batawuba nalolunye lukhetho lwemadikoni nalokunjalo futhi nemnakethu nevili nguye utobe abita labo masinyane emva kwalenkonzo lena kulungile futhi kanye nemgcini mafa nalokunjalo njengoba simisa leli bandla ngeluhla silimisa tonke tisekelo alunge lapho ke singaba nemvuselelo njengoba ida Manje ngaphambi nje kwekuthi sivule emuva emakhasini lapha kwentela sifundo sethu sasonto sikolo kule livi lelikhulu laNkulunkulu lophilako ake sesikhothamise tinhloko tethu imizuzu lembalo sisakhuluma nemicambi walencwadi lena futhi manje bekani eceleni wonke umcabango yonke into lephambene lengakubamba ukuthi ube nesibusiso asikhuleke
Most holy and righteous God.
Nkulunkulu longcwele kakhulu nalolungile. Ebukhoneni bakho lobuhloniphekile siyasonzela manje. Sinikela timpilo tethu kuwe nemiphefumulo yethu nemitimba yethu netinkonzo tethu nemakhono ethu nako konke lokho lesinako sikwethula kuwe. Futhi njengoba usibuka Nkosi uma kukhona noma ngusiphi sono lesisebaleni futhi lesingakavunyo sitokucela wena oh Nkosi uNkulunkulu ukuthi utophoca ingathi yendvodzana yakho Jesu enza weni lenjalo ngoba ngekuconza ukuthi sine ngakwethu asikeneli futhi lapho akunakwendeka hlobo kuthi thine sike sibe ngulaba khona kuthi gcina ngekwethu kodwa sincike ngalokuphelele engadini yakhe leligugu ngemusa wakhe kubhoca enzabeni yethu kuthi thine toni letingakafaneleke tingakhona kuta ngesibinzi ngalelinye lilanga ebukhoneni bakho siletha embi kwethu lena ngadi yenkosi Jesu lokhu kuthi wena etikhathini letendlulile ukubonile ukuthi kube ingadi yendvodzana yakho letelwe yodwa futhi wende sethembiso ukuthi ngaye uma sivuma tono tethu sitawulungisiswa ngemusa wakhe Futhi manje sitocela Nkosi ukuthi utositethelela kunoma nguliphi liphutha noma ngusiphi sono sesiphambeko noma sekweca lokubi ukuthi nangabe noma ngumuphi umcabango lomubi uhlabe umphefumulo wethu ngemicibisholo levuthako ya devil ukuthi utocosha lesitha lesibi sakho nesebantu bakho Futhi sikucela ukuthi utothumela umoya loyingcwele ukuthi utothatha ubambe livi kulesikhathi lesi sisathi nikela thine lucobo njengemathulusi ukuthi utokhuluma ngathi futhi sive ngathi livi lakho futhi kwangathi thine ngakithi singakwemukela kuvela kuwe futhi sishiye lendzawo lena namuhla sitivela ukuthi silungisekile futhi emsebentini waKristu kuze sikhone kulungela kangcono lenkonzo yakusihlwa nakusasa ngenxa yeluvakasho lwamoya loyingcwele Busisa abazalwane bethu yonke indzawo emabandla emhlabeni wonke jikelele lobambe livi lekuphila kulolu suku lolubi sitivela kungathi asisekho sikhathi lesingako lesisalele ukuthi singasebenza ngoba busuku buda ngekushesha lokukhulu emafi embi ayandanda futhi bubi busonzele futhi siyakhuleka ukuthi utovumela sisebenze kakhulu kunakucala phumuta imitimba yethu letsiniwe Nkosi bese usithumela emuva empini ngoba sikucela egameni lenkosi Jesu nangenxa yakhe siyakhuleka amen.
As we open this morning the Bible to the
sisavula manje ekuseni libhayibheli esahlukweni selishumi nakunye sencwadi yemaHebheru ngalesithathu ebusuku besikhuluma ngesahluko sesikhombisa sencwadi yemaHebheru yaMelkizedek angulongena babe futhi angenamake angenasicalo setinsuku noma siphetho setinsuku. Kuthi ngicabange kuthi mhlawumbe manje ekuseni utoba kahle uvula futhi lencwadi lena lenhle kakhulu njengoba sinetisekelo taloku lesifisa kukusho ekufundweni kwakucala futhi seca ngale esahlukweni selishumi nesahluko semfica lokuyimithetho yemihlatshelo sitofika endzaweni yekukholwa futhi lapha encwadini yemaHebheru sahluko selishumi nakunye futhi sicale ngelivesi lemashumi lamabili nakuthathu silifunda kanjena. Ngekukholwa Moses nesikhathi atelwe batali bakhe bamfihla tinyanga letintsathu ngoba bambona ukuthi ungumntwana lomuhle futhi bebangawesabi umthetho wenkosi.
By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh.
Ngekukholwa Moses, nasakhulile, wala kubitwa ngendvodzana yendvodzakati yaFaro. Wakhetha ukuthi eve kuhlupheka nebantu baNkulunkulu, kunekuthi atijabulise etintokotweni tesono kwesikhashana.
Esteeming the reproach of Christ greater riches.
Athatha ukuthi kwethuka ngenxa yekulandzela Kristu kungumcebo lomkhulu kunemicebo yaseGibhithe futhi bekabheke umvuzo emkhomelweni ngekukholwa wayishiya iGibhithe angalwesabi lulaka lwenkosi noba wacinisela kwaba ngathi uyambona yena longabonwa.
I want to take the subject this morning choosing by faith.
Ngifuna ukuthatha lesifundo manje ekuseni ukukhetha ngekukholwa futhi ngifuna kube sihloko lamagama lamathathu ekucala esahluko semashumi lamabili nakuthathu ngekukholwa Moses. Futhi ukukhetha ngekukholwa cishe yonke indlo lesiyendako sifanele siyikhethe ngekukholwa futhi konke lokho lesithola ukuthi Moses wakwenda lokho kufanelekile ukuthi kungaphindwa bekungekukholwa hayi ngekubona kodwa ngekukholwa. Futhi sizathu ngikhethe lokho manje ekuseni ngakwendela lelibandla leli kulesimo kube kuthi kukwethu ngisho netikolwa tethu nakulendzawo sibe nekufundziswa kakhulu ngekufundziswa kwebusayensi ngenxa yaloku sidonse bantu sabasusa ekukholweni.
Now faith is not proved by science. Faith is what
manje kukholwa akufakaziswa ngesayensi kukholwa nguloko isayensi lengakuboni futhi thini uma silahlekelwa ngulokukholwa lokukhulu khona ke sisebumnyameni lobukhulu akunandzaka ukuthi sifundziswe kahle kanjani ukuthi singalichaza kanjani livi laNkulunkulu ukuthi lulungele indlela yethu yekukholwa.
There is no way to ever please God only by
faith. Ayikho nayinye indlela yekuke uthokotise uNkulunkulu kuphela ngekukholwa. Umbhalo ukusho kucace ngaleyo ndlela. Futhi kungekukholwa. Futhi ngaphandle kokukholwa usho umbhalo akunakwendeka ukuthi umthokotise uNkulunkulu.
So if
ngakho nangabe kukholwa akuvumelani nesayensi nesayensi ayivumelani nekukholwa loko kutibeka emgcengcemeni kulokunye nalokunye lapho ke kumele sibe nekukhetha njengoba Moses enda ngelukholo siyakholwa. Manje uma silahlekelwa kukholwa lapho ke singeke sibe nemkhuleko lophendvulwe nguNkulunkulu ngoba loyo lotha kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi ukhona futhi ungumvuzi walabo labamfuna ngekutimisela. Ngako uma silahlekelwa kukholwa imikhuleko yethu iyachithwa asifiki ndzawo.
So it's all that we can think of this morning.
Ngako nguloko konke lesingacabanga ngako manje ekuseni kuthi sibambelele ekukholweni. Ngako ke uma silahlekelwa kukholwa onke emathemba ethu lihambile futhi uma silahlekelwa kukholwa konke lokuphathekako kwakamoya kuhambile ngoba ungeke ube nekukholwa etimfeni lotibonako ngoba tonke tintfo lotibonako tiyabhubha.
If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all
uma sibuka kumuntu lomkhulu umshumayeli lomkhulu noma libandla bonke batobhubha ngalinye ilanga. Futhi uma sibuka sivele sikhulu noma sikhalile sikhulu tonke titobhubha ngalelinye ilanga. Ngako ke simele siphile ngekukholwa ngaleto tintfo isayensi lengakusho kungekukholwa kuthi siyakholwa. Manje silahlekelwa ludumo lwethu nasilahlekelwa kukholwa. Manje uma sisuka ekukholweni lapho ke sithatha libandla silifake ezingeni lenhlakanipho yenyama. Futhi tikhathi letinengi bekusolo kucatshangwa emkhathini webantu ukuthi ngoba libandla belilikhulu futhi bebanemabandla lamakhulu takhiwo letinkhulu letimibhoshongo nalobukhulu bantu labagcoke kahle nalabaceceshekile netimali letinengi ukuthi bangayithenga indlo lenjalo. Thine tikhathi letinengi besicabanga ukuthi lokho kunika lugcobo ukuthi lelibandla leli kumele lithole lugcobo. Noma sifamisile sikhathi lesinengi kusho kubashumayeli labehlukene labaphuma baye ensimini futhi banemibuthano lemikhulu yetichuku bese sicabanga ngaletinye tikhathi ukuthi bathi mphawu telugcobo loko akusilo ngalokuphelele liciniso loko lugcobo lomuntu. Kodwa lugcobo lwangempela luta ngekwenta intsandvo yaNkulunkulu. Ngiyabona na noma ngabe kunye noma kugcwele sandla noma ngabe libandla lelikhulu noma libandla lelincane loko akunandzaba. Noma ngabe mkhulu ukhuluma kahle noma ngumuntu nje longabathi kahle nabo ABC bakhe akunandzaba. Kuncike nje emlayetweni la ulethako ukuthi uphefumulelwe ilivi laNkulunkulu noma ngabe ufakwe lugcobo enhlakanipho yemcondo wemuntu na. Labanye abantu bangathola lugcobo ngenxa yesikhulumi lesikhuluma kahle loko akwendi bese kuba kahle. Ngaletinye tikhathi baba nelugcobo ngoba lendoda iceceseke kakhulu kangangoba ingakhona kubeka liphuzu layo ngetungulo. Loko akusho ukuthi kwaNkulunkulu. Niyabona na kukuphela ngelaNkulunkulu lelinguna phakathi livi lelibusisiwe laphakathi lapho singemukela khona lugcobo futhi loko sikuphiwa ngumoya longcwele ngekukholwa siyakwemukela.
Now
Manje singacabanga ukuthi Moses nalesikhathi lesikhulu sekuphila kwakhe. Futhi siyafunda emuva ngekutalwa kwakhe ukuthi uNkulunkulu bekamnakekele kanjani. Kodwa nako kufika sikhathi empilweni ya Moses lapho kwakudzingeka kube nesikhathi sekukhetha khona. Uma sifunda kahle siyathola ukuthi beka indvodzana yendvodzakati yaFaro futhi beka indlalifa esihlalweni sebukhosi futhi ngabe waba nguFaro lolandzelako eGibhithe.
So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability.
Ngako bekahle acaphela nakabukabuka lapho. Nasafike eminyakeni thide futhi wekutiphendvulela futhi bekuhle kuba naleto digcila lebetisebenta emigodzini yeludzaka naMoses asabuka ngelifastelo lesigodlo kutona leto digcila leto Faro lebekatibuka kodwa umehluko longaka kulokubuka pho. Ngifuna kusekela loyo mcabango manje ekuseni imizuzu lembalwa futhi kwangathi lo uNkulunkulu wasezulwini angakuqondzisa ngqo kuyo yonke inhlitiyo lapha buya ngendlela lobuka ngayo noma yini lokwenta umehluko. Umvangeli lomkhulu John Sproul lo aphenduka enkonzweni yemnakethu Gosworth loyo labanenge labamkhumbulako eminyakeni lendlula we Old Glory Barn wathi ngalelinye ilanga bekathatha luhambo ngaphambi kwekushona kwemlingani wakhe lothandzekako nemkakhe bebasela Sale Lorraine eFrance futhi ngibe nelithuba lekuvakashela leyo ndzawo lefanako. Futhi umholi bekabathatha abakhombisa tingadze futhi abakhombisa tindlo letehlukene base befika kulesinye sithombe lesijide senkosi Jesu kubethelwa. Futhi umnumzane Sproul bekeme bucalu asibukile yena nemkakhe futhi etinhlitiyweni tabo bebagceka lokho lomdwebi lebekanako engqondweni noma lombathi njalo ngesikhathi abata asebentisa litshe indlo lebukeka kabi kuthi ingaba ngulemelele kuhlupheka neluthando nelusizi lwenkhosi Jesu futhi kuthi konke kwakubudlajana kanjani futhi kubukeka kucotshiwe nje. Wase lomholi uta kumnumzane Sproul futhi wathi mnumzane ngiyacabanga ugceka lesithombe lesi lesibadiwe senkosi Jesu. Futhi wathi ngiyasigceka. Wase uthi lomholi, angimangali nakancane ngoba abantu labanengi labasibukako kwekucala bayasigceka. Nemnumzane Sproul wathi, kungani angiboni kwasalusizi noma lugcobo ekubukeni lendlo lenjena. Ngako ngiyamangala ukuthi kungani lombathi konke lakwenda kwaba kanjena.
And the sculpture said, Mr. Sproul, the statue's all right.
Futhi lombathi wathi mnumzane Sproul, lesithombe lesibathiwe sikahle nalombathi bekanendvo lekahle emcondweni wakhe. Kodwa la inkinga lekhona ikuwe ngulendlela lo sibuka ngayo. Wase uthatha yena nemkakhe ngesandla wabaholela e-altari etinyaweni talesiphambano lesishiwoko futhi wathi manje mnumzane Sproul buka etulu manje. Futhi nakabuka etulu wathi inhlitiyo yakhe yacisha yema kwakungumehluko lonjani na kuma lapha bucalu bese usibuka ngaleyo ndlela nekuthi ushone phansi bese usibuka ngalendlela lesentelwa ukuthi sibukwe ngayo. Futhi nguleyo ndlela uNkulunkulu langiyo nguleyo ndlela ukukholwa lokungiyo ngulendlela lokubuka ngayo.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that
nangabe ukubuke njengeliBhayibheli lelingumlandvo lothide njengendvo lethide lebe isetinsukwini letendlula ungeke ute ukhona ukuthola sisindo sangempela seliBhayibheli ufanele ubhuce ngemadolo akho futhi uthobele imiyalo yaleli Bhayibheli leli bese ulibuka ngemehlo amoya longcwele. Ngingabuta letethameli manje ekuseni uthi sida ngani uNkulunkulu wemlando namuhla nangabe angasuye uNkulunkulu lofana kona. Uthi sida ngani uNkulunkulu lobe angathatha Moses futhi ende imimangaliso ngaye lena layenda. Kutasi sida ngani thine kufunda ngaNkulunkulu lonjalo nangabe angasuye loyo lofanako namhla na. Usida ngani loyo uNkulunkulu lo ngakhulula eBhayeleni lemlilo lohumako labantwana bemaHebheru uma angesuye uNkulunkulu lofanako namhla na. Usida ngani uNkulunkulu lo ngehlulela emkhathini walokuhle nalokubi elusukwini lolwendlula futhi ajezise lokubi bese ubusisa lokulungile nangabe angasuye uNkulunkulu lofana konamuhla na. Siyelani ke enkonzweni na. Sitiyekelelani tindoda live nangabe angasuye uNkulunkulu lofanako wekwehlulela lokufanako nembono lofanako lebekasolo angiwona. Utosita ngani uNkulunkulu lobekangathinsa sandla sewesifazane lobekaphethwe ngumkhuhlane lomatima nalowo mkhuhlane ume uma angesuye uNkulunkulu lofanako namuhla. Kutosita ngani kukhonda uNkulunkulu lobe angabita umngani wakhe ethuneni asafe tinsuku letine nangabe angesuye uNkulunkulu lofanako namhla na. Ngekukholwa siyakholwa kuthi ngalelinye lilanga lelihle kakhulu uyosibita emhlabeni noma singaba sipunule sigcwele imilotha futhi sikufakazisa kanjani na. Asikufakazisi. Siyakukholwa asikacelwa ukuthi sifakazise noma yini sicelwe ukuthi sikukholwe. Ngekukholwa Moses wenda lokuthite nalokuthite futhi njenga Moses njengensizwa wabuka ngelifastelo lesigodlo abuka letigcila wabona sicuku lesifanako semakhekheba ekungcola langcolile tigcila letigcwele ludzaka Pharaoh latibona. Futhi uma Pharaoh ababuka nemagibhithe bebangesilutho ngaphandle kwesicuku setigcila ngulokho kuphela lebebalunge kuko kuthi babe nje babhuci beludzaka kuthi bende titini teludzaka kuze kuzuze lamadolobha lawo Faro lebekawakha. Nguleyo ndlela emagibhithe naFaro bebabuka ngayo letigcila.
It was a different look Moses had when he seen passing by the window.
Kodwa Moses nakababuka kwakukubuka lokwehlukile Moses bekanako ngesikhathi abone endlula ngasefastelweni letigodzi letinkulu ebusweni babo letinyembeti letehla etihlathini tabo nemitimba yabo legobile. Wababuka njengebantu baNkulunkulu akazange ababuke njengetigcila wababuka njengebantu labakhethiwe baNkulunkulu. Futhi njengoba ngihlale ngihamba emave ngemave nasesiveni ngesive ngishumayela kusukela ngashiya leminyango yaleli thabanekeli lelincane leso sikolo senhlanganisela yemahlelo lesingenamthetho ngaphandle kweluthando lesingenancwadi ngaphandle kweliBhayibheli futhi lesingenasivumokholo ngaphandle kwaKristu. Ngitamile kubuka abantwana baNkulunkulu nakulabo encatshiwe njengebantu baNkulunkulu labakhethiwe nalabangconyiwe. Angibabuti kuthi belithabanekele laBranham yini, angibabuti kuthi ngabe bangemaMethodist yini noma kuthi bangemaPresbyterian yini noma kuthi ngabe bangemaPentecostal yini noma emaNazarene noma emaPilgrim Holiness. Ngifuna nje kubabuka njengebantu baNkulunkulu. Futhi nangibona tendo tabo nekwenda kwabo kuthi badingeke uNkosi uNkulunkulu futhi inhliziyo yami ifisa kuhlanganyela nabo akunandzaba kuthi banaluphi luphawu labanalo Ngilangathelela inhlanganyelo yabo. Ngiyabathanda ngoba ngiyathi kutsi babantu baNkulunkulu. Uma ngibona wesifazane eda ngesitaladi nesiketi lesitse netinwele takhe tendiwe kahle ngalokuhlobile ngemuva emhlane futhi agcoke nengubo lebukeka ihloniphekile futhi ngibona lomunye dzathe lomncane mhlawumbe umnyaka lofanako agcoke tikhindi angahle abe kube ubukeka amuhle ngalokuphindwe kabili kunalo wesifazane nje lona tinwele letinze ngekubuka kwalelive kodwa ngitothatha lwakami luhlangothi nale ntombatana legcoke njengemkristu naloku nje batobe bamhleka futhi bambita ngeluhlanya noko ngitothatha luhlangothi lwami angahle angabi muhle njengalelenye intombatana ngekuma kodwa ubona indlo letzite ngekukholwa uyambona loyo longabonakali lohola kuphila kwakhe.
I see the man on the job being called deacon.
Nangibona indvodza emsebentini lebitwa ngelidikoni noma umshumayeli noma luhlanya ngoba ingafuni kubhema nekunatha bia nekuya emidansweni njengalalabanye bese ibitwa ngeluhlanya inhlitiyo yami ingonoda yena.
He is my brother.
Ungumnakethu endasi emhlabeni wale Gibhithe lena. Loko kwenda inhlitiyo yethu ifune kumemukela futhi sithi mnakethu sibafokati netihambi talelive. Futhi ngilangatelela kuhlanganyela nawe.
Moses had to make a choice. Choosing
Moses wadzingeka akhethe kukhetha ngekukholwa ingakhi tinsizwa letingabe taligcumela lelo thuba lekuba yindvodzana yendvodzakati ya Faro. Ingakhi tinsizwa letingabe taligcumela lelo thuba leli Moses bekanalo kuthokotela tonke tinjabulo nebukhathikhathi belive kuba ingosi yaseGibhithe kuba nelive lonke etinyaweni takhe. Indvo lebuhula kanje pho leyo tinsizwa talolo suku lwakhe letingabe tayicabanga ngesikhathi Moses akhetha kuthatha indzawo nalabahlushiwe nebantu labahluphekile baNkulunkulu.
When he lifted up his eyes,
wakwendelani na ngekukholwa nakaphakamisa emehlo akhe wabuka ngale kwebukhathikhathi balelive wabuka ngale kwebumnanzi besono futhi libhayibheli lasho ukuthi wacinisela kumbona yena lobe angabonwa ngekukholwa futhi wenda sincumo sekukhonda loyo uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi kwentekani. Akuka njinji, labanengi bethu bangaya kuloko lesingakubita ngesakhiwo lesingcono. Singathokotela mhlawumbe lenhlanganyelo nebumnanzi bekuhlala etitulweni letingcono. Mhlawumbe singahle sidume kakhulu kunatha kanye nekubhema nekugcoka nekwenda njengelive. Godva yini indzaba na uphakamise emehlo akho futhi ngekukholwa uyambona longabona futhi uthethe sincumo kuma nalabo encatshiwe futhi nalabo abitwa ngebagiqiki labangcwele belusuku ngoba ngekukholwa siyambona longabona kukhetha kuhlushwa ngetinhlupho nekuhlupheka. Ngingeke ngasho kubantu ukuthi bafanele bakhethe kuhlushwa. Angisho ukuthi nifanele nikhethe kuhlushwa. Kungeke kube buntu kukwenda. Kodwa nangabe kuhlupheka kulele endleleni yemsebenzi. Ngako asikuthathe kuseda. Angifuni ukuthi nende into letsite, nendele umuntu ukuthi ahlekise ngani. Ngingeke ngathanda ukuthi nisho into letehlukile, ukuthi ngiwelibandla lelingakholelwa ekuthenitheni, kukwelive, netindvo letinjalo. Kuthi nje wende bantfu bahlekise ngawe, utilethela wena loko. Ngingeke sengisho kuwe ukuthi phuma lapha futhi uchubeke nekwenta letsite lensha lehlukile. Ngingeke ngifune wena wende loko. Khona umuntu lothite athothi uluhlane utilethela wena loko. Kodwa nangabe kuhleli endleleni yemsebenti kuNkulunkulu, liyekele live basho labakufuna kukusho. Chubeka nekuphila, yenda kukhetha wonke wesilisa noma wesifazane ufanele ende loku. Kube ke Faro beyangabona loko lokwabona nguMose ke. Wabona kuhlupheka kwalabantu. Bekathi kuthi yini inhlawulo lebekamele ayibhadali. Kodwa ngekukholwa wakukhetha esikhundleni sekuba nebumnanzi esonweni. Kukhona mhlawumbe lomncane, bodzathe labancane labahleti lapha, njenge besifazane labancane lababukeka kakhulu. Live lingathanda ukuthi kini, yendani kanje na kanje, umuhle, umthimba wakho ume kahle, ufanele ukuvete lokho. Kodwa tsatse wethu, phakamisa emehlo akho, bese ubuka ngale kwaloko. Kuye lolo wathi, kuthi nengiso kuthi wesifazane agcoke impahla lephathelene nowesilisa. Nangabe emadoda ebantu emangweni wakini, nangabe bafati lohlanganyela nabo, bathi hula leto tinwele letinze tisuke. Kutawuba kuhle, kutawuba nguloku, loko, noma lolokunye, noma kutawukwenda ube ngcono. Ungalokothi ukulalele loko, wena phakamisa emehlo akho, futhi ngekukholwa wambona lolo wathi, tinwele tewesifazane, tinujumo kuye, futhi angeke atihule. Uma bathi kutojuma, utawuma kahle nemsebenti wakho, noma nemphathi wakho. Uma unganatha sinatho sekuthi jabulisa. Uma ungabhema ligwayi, njengabo bonke laba labanye besifazane, ungaba ngiloti jabulisako kubumakhelwane. Ngekukholwa phakamisa emehlo akho, ubuke kuye lowathi, ngcolisani lo mtimba, futhi ngitowubhubhisa. Ngekukholwa siyatikholwa leto tintfo. Lite lo lolubonile. Yintfo loyikholwako. Ngekukholwa Moses wenda. Futhi kulolu hambo lokukholwa, kuta sikhathi la kumele kube nekukhetha. Lothi wenda lelo phutha lelibuhlungu lesilendako. Tikhathi letinengi sitikhethela lokuta silungela. Sikhetha tintfo letitoba ngcono. Ngalesinye sikhathi, nangabe kunekuhwilitisana lokufika ebandleni, futhi lomunye athi, yebo-ke, lidikoni noma umfundisi ungalapha kulolu hlangothi. Ungakubuki loko, buka kuloko lokulungile. Khipha leyo ndvo utilethe totimbili ndzawonye, loko kube uNkulunkulu. Kukhona kukhetha, futhi siyatikhethela ngekwethu, sikhetha into letasilungela. Kodwa Moses wakhetha tinhlupheko nelihlazo kuze akhone kuhamba nebantu baNkulunkulu. Cabanga ngako manje, kulalele, wakhetha tinhlupheko tebantu baNkulunkulu, futhi wakubala njengemcebo lomkhulu ngoba wacinisela ambona loyo longabonwa. Manje lothi ngalesinye sikhathi wadzingeka ende kukhetha, futhi ngahle kube manje ekuseni kuthi kutawuba nemadvodza nebafati labahleti lapha lota kwenda kukhetha kwakho kwekugcina. Unguloko longiko namuhla, ngoba eminyakeni elidlanzana lendlulile wakhetha kuba nguloko longiko manje. Uthi loko lokukhetha manje, ngiko lokutawunquma lotawuba ngiko eminyakeni lesihlanu kusukela namuhla. Iminyaka lesihlanu kusukela namuhla, ungahle ube sithunywa selivangeli. Iminyaka lesihlanu kusukela namuhla, ungahle ube ngumKristu longusaziwako. Noma iminyaka lesihlanu kusukela namuhla, ungahle ube sesihogweni ngoba wende sinqumo lesingesiso. Iminyaka lesihlanu kusukela namuhla ungahle ube ngulowasha titsha tekukhafunela endlini yekunatha tshwala. Iminyaka lesihlanu kusukela namuhla ungahle ube yingwadla esitaladini noma ungaba mhlawumbe wesilisa noma wesifazane lolusito emangweni ngenxa yekukhetha kwakho kwaKristu. Iminyaka lesihlanu kusukela namuhla ungahle ube senkhathimulweni uhambile waya eluhlithweni ngoba wende kukhetha kwakho namuhla. Kodwa ufanele ukhethe futhi ungakubuki lokho lokubonako. Khetha lokho lokubona ngekukholwa. Nguleyo kuphela indvo letosebenda. Nguloko lokukhetha ngekukholwa. Lothi njengoba kufanele ende kukhetha. Abrahama unika Lothi kukhetha kwakhe. Futhi uNkulunkulu ukunika kukhetha kwakho. Khethani nine namuhla ukuthi ngibani lenitomkhonda. Ensimini yase-Eden bekunesihlahla sekwati nesihlahla sekuphila. Umuntu wanikethwa lithuba lekukhetha noma kulebeka kufisa. Futhi kukanjalo nanamuhla unikethe lithuba lakho njengebantu bekuthi khethela kuthi ukhethe noma yini lofuna kuyikhetha. Seluleko sami kini kuthi ungabuki letindlo tesimanje manje edute nawe neludvumo nalobo bukhathikhathi longaba ngibo kodwa khetha kunaloko ngekukholwa loyo lonika lesethembiso kuthi ngalelinye lilanga utawufika futhi uyoqondzisa tonke tigwegwe futhi utoninika kuphila lokuphakathi futhi anivuse. Akunandzaba nangabe uthatha indlela lebukelwa phansi nebenkhosi labambalwa yenda lokho kukhetha nangabe kunetinkathathato esandleni nangabe kunetinkathathato even nangabe kunetinkathathato ebandleni nangabe kunetinkathathato ekhaya akunandzaba ukuthi ikuphi yenda kukhetha kwakho ngekukholwa ngitokhonda uNkulunkulu. Ngitothobisa inhlitiyo yami ebukhoneni bakhe. Ngitothatha indlela nebantwana baNkulunkulu. Ngibabona bathelelekile futhi benqatshiwe futhi baxoshiwe sekuhlekiswa ngabo. Kodwa ngitochubeka ngithatha indzawo yami yekusebenzela. Ngitohlala kuyo futhi uma bakhala ngitokhala kanye nabo. Futhi nakunelusizi ngitodzabuka kanye nabo. Indlela labayiphilako ngitoyiphila. Njenganawomi lowathi noma Ruthe wathi kunawomi tindlela takho tibe tindlela tami tindlela tami tibe tindlela takho lapho uhlala khona ngiyahlala lapho uya khona ngiyakhona lo nkulunkulu lomkhondako udoba ngunkulunkulu wami. Thatha loko kukhetha naloko kudonsa kususe sona leso sikhumba sanembeza wakho. Lowe kucabanga ukuthi ulutho dihlinze wena luqobo futhi uthathe indlela nebenkhosi labambalwa labathelelekile futhi uhlale wethembekile ensimini yemsebenzi nasendzaweni. Lothi wacalada wathi nginekukhetha futhi wabuka ngaseSodoma wabona emasimi lagcwele tshani kuthi bekangcono kunaloko Abrahama lakubona nalapho Abrahama bekakhona wawabona emathuba ekudlisa tinkomo takhe kuba naleti khuluphele kangcono naleti ngcono tinkomo. Ngiyethemba angilimati imizwa yemuntu kodwa leso bekusincuma sabashumayeli labaningi kuthi bancemphetise ngelivangeli bacabanga ukuthi bathola imali leningi ngako lithikithi lekudla. Ngingamane ngihlale endzaweni lengatheli lutho ngidle nginatha egaleni futhi ngidle imicathane yesoda kunekuthi ngingancemphetisa ekwenetisekeni kwekukholwa kwami evini laNkulunkulu lophilako ngitothatha indlela yami. Labanye babo bathite bini yini indzaba ngenkonzo yakho njengoba kunemapentecostal amaningi kakhulu kuyo. Umshumayeli lomkhulu welihlelo washo lokho ngathi lihlelo lakho lingatisita yini tinkonzo tami ngetimali na kungesiko kathweni ephepha bhukwini iLuke. Ngiyakholwa bekunenzatshana lebhaliwe futhi lombhali wathi lapho wakhuluma ngebantu bemapentecostal wathi libandla lepentecostal lilibandla lelikhula ngekushesha kunawo onke emhlabeni namuhla. Ngani na kungoba besilisa nebesifazane baphakamisa emehlo abo base babuka bucalo Nalombali wabangoma futhi bantu bemapentecostal. Oh, kusobala wathi bekunalabanye babo labahamba baphondla naloku njalo. Kodwa iMethodist ikhonda sivumo kholo, bakhonda uNkulunkulu ngesivumo kholo. IBaptist yenda lokufanako nemaPresbyterian. Kodwa iPentecostal ikhonda ngeBhayibheli lakhe. Ngekukholwa sibona sethembiso ngithotsatha inkatho yami kanye nabo akunandzaba ukuthi batheleleke kangakanani solo ngingulomunye wabo naloku kuhlekiswa ngabo futhi bawa bavuka njengoba Israel enda ngeke ngifune kuma nemprofeti wemanga eceleni kweligcuma Balaam lo tsite futhi ngetame ukuqalekisa lo uNkulunkulu lakubusisile Ngoba kuleyo nkambu kunelidvala lelashaywa nemhlatshelo lonengadi nensika yemlilo akunandzaba ukuthi bakuphi kubaholela ngqo ekuncobeni futhi bafanele bete kuyo ngoba babantu labethenjisiwe labahamba ngekukholwa naloku bangesilo lihlelo bebangulabazula zulako lapho kanjalo ke nebantu baNkulunkulu Kodwa ngifuna ukuthatha indlela yami kanye nabo ngibajoyine etigabeni tabo hayi ehlelweni labo kodwa enhlanganyelweni yabo emibhalweni yemoya lophakathi waNkulunkulu lekukuthi ngekukholwa ngwemukele umbhabhatiso wamoya longcwele uNkulunkulu ngiside ngihlale nginalowo mcondo Caphelani basaqhubeka bayembili Sithola ukuthi lothi wabona emathuba etinkomo letikhuluphalisiwe labanengi babona emathuba letincwajana temasheke letikhuluphalisiwe labanengi ubona emathuba ekuma kangcono emphakathini wabona emathuba ekwenda emadola langetiwe lambalwa wabona emathuba langenteka ukuthi abe ngumphathi dolopha Ngekuba ngumuntu losihambi nendvodza lekhaliphe kakhulu njengoba bekanjalo mhlawumbe ngita uba indvodza lesikhulu saleli dolobha Wabona emathuba langenteka ngoba bekandlalwe embi kwakhe kodwa akawubonanga umlilo lobe utobhubhisa lelive akazange atibuyise yena lucobo kuthi lelive laligcwele sono futhi uNkulunkulu kwadzingeka alibhubhise Futhi namuhla abantu betama ukuthi buyisa bona lucobo ngekuthi ngabe u ngiye ngithi ngabe ungumkhristu na bathi ngingumamerica lokho akukaphathelani nako nakancane kunekuzamba ukuthi liwabayi lilicoco akukaphathelani inhlobo nako lowe sifazane utobhubhiswa ngoba uNkulunkulu unebulungiswa futhi nangabe iAmerica iyaphunyuka netono tayo lolone bulungiswa nalobusako uNkulunkulu longcwele utawube abophelekile kuthi avuse kulabafile iSodoma neGomora kuthi axolise kubo ngekubashisa abaqethe ngenxa yetono tabo uma asivumela nathi siphunyuke ngako
if he lets you get to heaven on your injustice works
nangabe anivumela nifike ezulwini ngalemisebenzi lengenabulungiswa utofanele avuse Ananias na Safira futhi abanikele linye lithuba yena uyokwenda impela kodwa ulungile Ananias wabona imali yakhe Petro wabona Kristu Oh hey, lothi akakubonanga kubhujiswa kwabantwana bakhe kuleyo ndzawo. Labane ngibenu namuhla, lababambelele kuleto divumo kholo letindzala letisitashi netindlo, akuboni ukuthi phasa kabi kwabantwana nekubhujiswa kwabantwana benu. Awuyiboni invothakati yakho endlini yengwadla, awuyiboni invothana yakho isitsakwa noma isetafulende kudlala emakhadi ndzawana tside. Ngoba uniselwe kahle futhi sono asithindwa akazange ambone umkakhe inhloko yadodonga etinhlangano aguquka abasiduli saswayi ngesikhathi abuka akazange ambone yena aphunyula ngesemagundvane edolobheni lelincane ndzawana tside ngekuphila kwakhe akazange akubone lokho ngoba wabuka kuphela lokho bekakubona embi kwakhe Kodwa Abraham akalicaphelanga lelive lelinisenekile ngoba waphakamisa emehlo akhe futhi wabona likusasa ngoba utodla lifa lako konke UmKristu wangempela namuhla uphakamisa emehlo akhe futhi ubona sethembiso saKristu. Babusisiwe labamnene ngoba bayodla lifa lato tonke tintfo, bayodla lifa lemhlaba. UmKristu wangempela ngekukholwa ubuka etulu akubone lokho. Mbide ngalofuna kumbida ngako ke wena. Waphakamisa emehlo akhe futhi ngesikhathi enda lokho uNkulunkulu wathi, Abrahama, hamba kulelive lakho lonke ngekukholwa. Abrahama wenda lokho kukholwa lokufanako Moses lakwenda. Kwabhalwa ngilomunye umhlatiyi lo washo lokho. Ngicabanga ukuthi bekungemagama lamahle kakhulu kuthi Abra Moses wathatha lokuhle kunako konke kwemhlaba futhi wakubeka esikalini sinye nalokubi kakhulu kwenkolo futhi wakubeka kulele sinye sikali futhi lokubi kakhulu kwenkolo kwendlula lokuhle kunako konke kwemhlaba ngesisindo. Kunjalo ke nanamuhla kuthi uma sibitwa nganoma yini lesifuna kubitwa ngayo, dinhlanya noma abaphilisi baNkulunkulu noma umgiciki longcwele noma yini lebafuna kuyibita, lokubi kakhulu lesingiko kutowe ndlula lokuhle kakhulu live lelingakukhona ngesisindo. Bafuna kubitwa ngefashini lenzala, umuntu lomdzala lenembono wefashini lenzala luhlanya kutowe ndlula into lenhle kakhulu develi langaba nayo ukukuniketa yona impela itokwenda.
Moses
wathatha kwethukwa ngenxa yaKristu, wabona Kristu ngaphambili ngamuva wakhuluma emagama lanemandla lanelugcobo ngaye. Niyabona iNkosi uNkulunkulu wenu itonivusela umprofeti lo njengami. Bekade wambona ngaphambili futhi wathatha kwethukwa ngenxa yakhe njengemicebo lemikhulu kunebukhatikhati balelive. Mngani lo ngumKristu namuhla ningeke nakhona kwenta lokho na, futhi bonke lobukhathikhathi neludvumo lwelive ngekukholwa siyambona yena lo wethembisa futhi lokubi kakhulu kwelibandla namuhla kuso sonke simo salo noko litokwendlula yonke into ngesisindo leyo develi langakuniketa yona. Nangabe sithabukile, nangabe sihlephuke sabathicucu, nangabe sididekile futhi sephukile emahlelweni nasekuhlanyeni, litokwendlula noma ngayini ngesisindo develi langakunika yona impela. Wakhetha kwethukwa ngenxa yaKristu njengemicebo lemikhulu kunayo yonke iminotho yaseGibhithe. Ngakho ke kwadzingeka ente lokuthide. Wayishiya iGibhithe. Oh, ngiyalithanda lelo gama. Wayishiya iGibhithe. Niyabona, bekahlola efastelweni lelifanako, kodwa bekabuka ngalokwahlukile kuFaro. Kube Faro bekasibonile siphetho ke. Kube ke Faro bekasibonile sive sakhe simitha ke. Moses wasibona. Kanjani na? Ngescience na? Ngekukholwa. Moses wasibona. Yonke into lebeka yenda yayingekukholwa. Ngoba uNkulunkulu wethembisa Abraham babe wakhe kuthi utovakashela lesive lesi emva kweminyaka lengemakhulu lamane futhi utobakhipha. Futhi ngekukholwa Moses walikholwa lelive uNkulunkulu lalisho futhi bekadati yena lucobo njengekukholwa kuthi utokhethwa abe ngumholi wekubakhipha bekati kuthi ukuphi. Wathatha indzawo yakhe etigodzini teludzaka njengembhuci weludzaka futhi wabala kwethukwa ngenxa yaKristu njengemicebo nemikhulu kunekuhlala esihlalweni sebukhosi baseGibhithe. Wathatha akazange ake athi ngiyavelana nako. Wathatha indzawo yabo futhi wahamba nabo ludumo ku. Wathatha indzawo yabo wahamba nabo. Akumangalisi lo mbhalo lonelugcobo wathi, ngitothatha indlela nebenkosi labadzelelekile labambalwa. Ngicale ngekhathi naJesu, manje ngitophumela ngale, ngisendleleni yami leya evenda seKenan. Impela. Moses, kwashiwo ngilomunye kuthi Moses bekakhethe esikhundleni sekuthi, ngesikhathi bekafanele abe indlodzana yaFaro futhi bekanebukhathikhathi belive, wathi angamane abe indlodzana ya-Abrahama kunekuthi angaba indlodzana yaFaro. Indlodzana ya-Abrahama lothelelekile kunekuthi angaba indlodzana yaFaro inkosi. Ngingamane ngibe indvodzana yenkhosi Jesu nengeke yakhe lesikanye nayo futhi ngithatha indzawo yami nebantu labenqatshiwe balomhlaba kunekuba ngumengameli wale United States of America lenkulu noma kuba nguElvis Presley noma Pat Boone noma ngubani lofuna kukwenda yena ngitothatha indlela yami. Bothatha labancane bafanele bathathe indlela yabo esikhundleni sekuba nguMary Pickford noma sihlabani lesithithe samafilimu intombatane yebukhati khati thatha indlela yakho nalabathelelekile benkosi labambalwa. Ngingamana ngibe ngumshumayeli epulpiti ngishumayele imicebo yaKristu lengahlolakali kunekuba sihlabani selifilimu saseHollywood noma umuntu lomkhulu emhlabeni nangabe kubita ku ngidle lokuncane ngicele noma ngabe yini lekumele ngiyende ngitothatha indlela yami nebantu benkhosi ngekukholwa ngenda lokho nginikethe lithuba kodwa ngemusa kaNkuluNkulu ngisabona ngekukholwa ngekukholwa ngiyabona kusekhashane futhi babe wethu ulinze endleleni kusilungisela indzawo yekuhlala lapho. Umthelo wenzuzo uthite ngalelinye lilanga. Kungani untshintshe likhaya lakho laba ngulela sondo na? Yini lekwende unikele ngelikhaya lelibita inkulungwane temadola letingemashumi lamabili nesihlanu kulelo thabanekeli lelidzala lelibukeka lingudodi na? Ngathi akusilo libandla lelangenda ngakwenda. Ngulabantu labalapho. Ngite nakunye kwetindvo talelive wonke penny wemali lengake ngamthatha ngamletha kuleli bandla ngani na kukholwa kwami kuNkulunkulu futhi hayi etintweni talelive kutsinzeka kwami ngeluthando kusetulu futhi ngiyakholwa nakini nonke kunjalo nangabe nikahle naNkulunkulu kuliqiniso ukuthi nilungisile thine nekukholwa siyemukela thine ngekukholwa siyamkholwa uNkulunkulu. Moses kwadzingeka ende kukhetha futhi ke kwadzingeka emva kwekwenda kukhetha kwadzingeka alwe nalokukholwa ke ngoba bekangalwesabi lulaka lwenkosi. Manje ngokwabuntu bekanelilungelo lokwesaba lulaka bekanelilungelo lokwesaba lulaka lwenkosi kodwa akakwendanga akakwendanga ngoba bekanemsebenzi lebekamele awende futhi bekaselayinini lekusebenda futhi bekangenandzaba ukuthi inkosi ithini ngako wathatha indlela yakhe ngalokufanako. Manje Faro kusobala uma abona ukuthi wehluliwe bekafuna kunika Moses nebantwana wathi ulungile ngitokutshela ukuthi ngitokwendani nine nonke hlalani lapha even bese niphuma nani yokwenda imihlatshelo kuNkulunkulu wenu nguleyo ke indlela lasebenta ngayo devel. Oh ungaba ngilokholwako kungani ungayingale ujoyine libandla lelitsite na awukafanele wende tonke letindvo leti indvodza itsi kumkayo. Umkayo uthi myeni ngisindisiwe akusekho kwenda tingalo noma kupenda umlomo netinto akusekho kwaloku awasekho emaphathi akusekho lutho kwaletinto 13 hlangano ngiphumile kuko ngitofaka sikhathi sami ekufundzeni livi nginakekele likhaya. Manje buka sithando wena ungaba ngumuntu wenkolo kulungile manje buka hamba uye ngalapha uthole libandla lelingasilo cha awunalo ukuleli kahle. Nangabe unemshumayeli lotoshumayela lokho kuwe ufanele uhlale nalo hlola emuva emibhalweni uthole ukuthi ngabe lokho kungiko yini. Oh wathi hamba uye ngalapha abakafanele abakafanele kwenda lokho ngalapha niyabona na abakwendi lokho ngalapha nguleyo ndlela hamba nje kangako kodwa akafuni ukuthi uphume kulelive nguleyo ndlela devil lenda ngayo akafuni ukuthi uphume etintweni talelive woda nelive ngekhathi ebandleni. Ulalolunye lusuku ngewuka ngemgwaqo ngavula umsakato wami futhi kwakune nengoma futhi ngachubeka nekulalela futhi kwadzingeka ngithathe cishe lengoma ngiyichethe ngaphambi kokuthi ngikhone kusho ukuthi yayiye kukholwa mbamba noma cha noma devil utama kwehlisela phansi indoda kaNkuluNkulu tiye esigabeni selive ungeke ukwende lokho uNkuluNkulu bani nemusa. Anginandzaba ukuthi mangakhe ma record emculo lawabhalako Elvis Presley atotonke letingoma maleti mnanzi tekukholo solo uphethwe ngudevel wathumela abantwana labanengi esihogweni nayo yonke leminyakato lengiyatiko kuwo wonke lomhlaba kulolu suku. Pat Boone nalaba labanye babo wase Church of Christ na Elvis Presley uyiphendekostal Judas Iscariot esimeni salawo madoda Tevele wetama kuletha letindlo letiphakeme taNkulunkulu kute batihlanganise lapha phansi labantu bangeke babuke ngetulu loku babuka lapha nje bathi yeboke kuyafana nje akufani phumani kulelive wathi ningahamba nje tinsuku letimbalwa futhi hambani nihlale even impela bebantu okuya waseke uyathola ukuthi loko bekungeke kusebenze ngakho wacabanga lokunye lokwehlukile wathi ngitonitshela ukuthi nendene qhubekani niphume niye noma ngikuphi lapho nifuna kuya khona kodwa shiyani bonke bafati benu bonke bantwana benu nato tonke tingomo tenu emuva lapha bashiyeni lapha bese niyaphuma ngoba bekathi ukuthi bebanempahla emuva lapho leto bathonsela emuva Uthi ngulokho Deveni la kusho kuwe kuphela nje nangabe utawushiya letinye tetimvo telive tilenga kuwe solo ufuna kubhema ufuna kunatha ufuna kugcoka njengelive lokho kukahle njengoba Deveni afuna ngiva lokunenga imayelana nekuhlukuka angikholwa ukuthi kunaloku ngako kuhlukuka njengoba abantu bacabanga ukuthi kungako kuthi bashiya timpahla tabo letinengi eGibhithe kuthi tibadonsele emuva nguloko nje kuhlukuka akusiko loko labathi ngoko nishiye lokunenga kakhulu kwelive emuva lapho loku kudonsako Nakethu ngiyakutshela ngesikhathi Israel alungela ekhathi nebusuku bebanayo yonke indvo bebanayo kulomhlaba ipakishiwe futhi balungele kuhamba uNkulunkulu sithumelele imvuselelo lenjengaleyo sipakishe yonke indvo bese silungela kuhamba kubemete kwasekhathi nebusuku kuyeda phumani nimhlangabede kubobe kuhle uyipakishe yonke indvo Ungcono ungabi nalutho kulomhlaba loku kuthonsela emuva kwasathi insambo leti tokubamba pakisha asilungele siyahamba futhi niyathi kuthini ngiyanitshela bebathembekile kuNkulunkulu wathe faro wantshilantshila ekhathi nebusuku wathi phumani phumani futhi nihambe thathani konke leninako nihambe Ngiyakuthokoza kakhulu ukuthi indvodza ingaphila edude kakhulu naNkulunkulu ade devele angasathi ukuthi kumele endeni ngaye kunjalo phumani qhubekani nihambe thobelani uNkulunkulu ngekukholwa wasibona lesethembiso umbhuqi weludzaka noma kungekho umbhuqi weludzaka wathatha indlela yakhe kanye nalabambalwa labathelelekile benkhosi faro wathi Thathani konke kwenu leninako niphume lapha angisathi ukuthi kumele ngendeni ngani bekathembekile kuNkulunkulu ngekukholwa kukholwa kutowenda imimangaliso nangabe utowethembeka kuNkulunkulu ngekukholwa siyambona sikhathi sethu siphelile sesishayile sikhathi kodwa ngekukholwa manje ekuseni phakamisa emehlo akho ungakuboni lokusadute nawe lelive lesimanje manje kodwa buka umbone yena lo niketa sethembiso The Bible lathi asitiboni tonke tintfo ngalokuphelele manje kodwa siyambona Jesu wena buka kuye manje ekuseni netindlela takho titoguculo sisakhotha mitha tinhloko tethu umzuzwana nje sendela kukhuleka kwangathi inkhosi ingengeta tibusiso kulomlayeto cabanga enhlitweni yakho manje ngabe bewusolo ubuka tintfo telive na ngekukholwa ngabe uyambona Jesu na Ngabe ubuke eludumeni lwakho lwelibandla lakho na ngabe ume kanjani maqondzana nenhlala kahle even noma uyambona Jesu loyo ngeluvelo atibeke yena lucobo esandleni sange sekudla salomkhulu etulo loweva kubulawela inkolo lolungile entela labangakalungi na ungeke yini waphakamisa emehlo akho ubone leso sihlahla sekuphila ngale na ngako ke shiya lesihlahla lesi sescience nelwati bese ukhonta yena ungathanda ukukhunjulwa emkhulekweni ngingakakhuleki na phakamisa sandla sakho nganoma ngusiphi sicelo lona sidzingo saso uNkulunkulu anibusise uyasibona sandla sakho nangabe usoni phakamisa emehlo akho bese uyabuka manje nangabe bewusolo ungenandzaba nangabe bewusolo unekuwilitisana lokuncane netinto kwenda mehluko muni na utawufa kulelinye lalamalanga lawo Ngaluphi lusuku na mhlawumbe namuhla awathi ehoreni kusukela manje ungahle ube sesihogweni noma ungahle ube sezulwini kodwa ufanele ukhethe manje uma kukhona lokuthitha empilweni yakho lokungakalungi khetha manje ngokukholwa wena uthi yeboke uma ngingatiphindisela nalowesifazana uma ngingatiphindisela nalowesilisa akunandzaba ukuthi bendene khetha kuphila Ngoba Jesu wathi, nangabe enhlitweni yakho awucoleli wonke umuntu ukuphambeko tabo, kanjalo nababe wakho losezulwini, angeke akuthethelele nawe. Ngako sonzela kangako, nangabe kukhona lesisodwa sikwenedi lonaso, nemuntu lothide, soni noma longcwele, usengotini yemlilo wesihogo. Manje phakamisa liso lakho, ubonani na, sitha sakho na, noma uyambona yini umsindisi wakho na, ubukeni manje kuseni na. Nangabe uyagula, uthi nadokotela wakho uthi angeke usinze, phakamisa liso lakho, ulibhekise esiphambanweni, lapho alinyatwa khona ngenxa yetiphambeko tethu, ngemivimba yakhe saphiliswa.
Don't look at what the doctor says, he's working in science. Faith works in the realm of spirit and God. Let us think of these things now while you've raised your hands. God's seen them. Let us pray.
Ungabuki kuloko lokushiwo ngudokotela, usebenta kusayensi. Kukholwa kusebenta ezingeni lakamoya naNkulunkulu. Ase sicabanga ngaletintfo leti manje. Nesaphakamisa tandla tenu. NkulunkuluNkulunkulu utibonile, ake sikhuleke.
Oh eternal God. In the quietness of this worship now.
Oh Nkulunkulunkulu lophakathi. Ekuthuleni kwaloku khonda manje. Emva kokuba umlayeto sewuphumile, ungativumeli leto tinhlanyelo telivi lakho, Nkosi, tiwele emhlabathini lolukhetha. Ungawuvumeli lo mlayeto, Nkosi, uwele tincachabutane emanyeveni, kuthi iminako yalokuphila loku, njengalothi, ingahle iyiminyanise ekugcineni, ibe ngulelahliwe. Kodwa, oh Nkulunkulu lobusisekile, ayiwele kule mihle levunzile imihlabathi etinhlitiyweni letitisolako, futhi nakuyami futhi Nkosi, kuthi sonke singabuka engilazini yaNkulunkulu yekubuka, futhi sibone libandla leNkosi Jesu lelencatshiwe, bantu labencatshiwe, indlela lencatshiwe, futhi kwangathi singabuka kule ndlela lekhatimulako. NjengaMoses, bengathi ukuthi uyaphi. Labantu bebangathi ukuthi bebayaphi. Bebangathi nekuthi nguyiphi indlela lebemfanele bahambe ngayo. Baqala nje bahamba. Futhi oh Nkosi Nkulunkulu. Njengoba leliculo lelihle lisahlatshelwa, ngekukholwa siyalibona lelo live lisesekhashane. Akube ngumanje nje lapho besilisa nebesifazane lapha bangeke bacabange ukuthi live lutothini noma batohamba kanjani kwangathi bangaphakama emoyeni futhi bahambe.
Moses followed the light.
Moses walandzela kukhanya futhi kwamhola waya eveni lesethembiso abe angathi ukuthi uyapi kodwa nje wahamba ekukhanyeni kuya kulelo live lebe lilihle kunelilanga. Siphe Nkosi namuhla ukuthi labanengi lapha batawuhamba ekukhanyeni kwembhalo nasenhlanganyelweni yamoya longcwele kanye nelibandla, libandla litibulo, tinswane letisandza kutalwa letemukele Kristu futhi letigcwaliswe ngamoya longcwele, tiholwa ngumoya. Kwangathi singahamba kule nhlanganyelo ndzawonye emibhalweni yaNkulunkulu. Simkhonda yena ngempapatiso, ngekulalela kufa kwakhe, kungcwatshwa nekuvuka kulabafile. Kwangathi singamkhonda emiyalweni wakhe lothi, linzani eJerusalema, nize nigcwaliswe ngemandla lavela etulu. Kwangathi singamkhonda ekuphiliseni kwebuNkulunkulu, ekukhulekeleni labagulako. Kwangathi singamkhonda esidlweni senkosi, ekuhlephulweni kwesingwa, ngebunye benhlitiyo, enhlanganyelweni evini laNkulunkulu.
May we serve him in all of his.
Wangathi singamkhonda kuyo yonke imibhalo yakhe ebuNkulunkulu. Lide lelo live libonakale. Siphe kona Nkosi. Vani umthandazo wethu sisakunikela kuwe manje egameni leNkosi Jesu. Manje tinhloko tethu tikhotheme ngekuthula ngesineke ake sihlabele leliculo leli. Manje lokhu kukhonda umlayeto sewuphelile. Akekho lohambako, thulani nje, asikhonde. Lo mlayeto uyalungisa. Cabangisisa manje ngaloko lokwendile. Loko lebe ufanele ukwende. Loko lokukwende waba ngilolongiko namuhla. Loko lokukwenda ube ngilolahliwe namuhla. Kungoba wende indlo letsite itolo. Utawuba njani kusasa na? Kulungise namuhla. Futhi utokhululeka kusasa. Niyabona na? ufanele ukukhethe ungakwenda kanjani na ngekukholwa manje sengikhulula yonke into sengiyakhulula futhi ngalenye lelanga ngiyakhona ngale ulemnanzi bona masinyane siyohlangana kulololo luhle Tumisani nje inkosi emoyeni wenu manje. Ulemna. Bona masinyane. Sitohlangana nalelo bandla lelencatshiwe. Hamba kamatima kodwa siyohlangana ngalelinye lilanga. Kubabe wethu loniketa tidzingo ngedulu. Sitonigela tetulo tendumiso ngenxa yesipho sakhe lesihle seluthando lwakhe netibusiso letitongcwelisa lwethu nalabo benkosi labambala labatselelekile ngekukholwa ngiyakhetha Kulemnanzi kona masinyane siyohlangana kulolo lusenze loluhle kona masinyane kulemnanzi kona masinyane siyohlangana kulolo lusenze loluhle unelivelele
yes worship
mukhondeni nje yena loku ngulokukhonda ngukholwa ngiyalibona ngekukholwa ngenda kukhetha olobabe uyalinza Ngiyababona benkosi khona ngale nakethu George nakethu Siward bonke labangcwele sine indzawo yekuhlala lapho yebo nkosi lemnanzi babe wakhe Howard Edward bonke bangani labadzala labangcwelisiwe labathatha lendlela emuva le kadzeni kakhulu ulemnanzi yebo nkosi khona masinyane siyohlangana kulolo senze loluhle siyohlangana kulolo loluhle oh nkulunkulu Imincingo yemaculo alababusisekile Luthume uNkulunkulu Singasaphindze sitsabuke Ungase kukhathathekela dibu siso Dale yonzawo lengcwele kuphumula Umlemnanzi Nanzi kona masinyane siyohlangana kulolo loluhle
in the sweet